waliwo omwami eyazza mpondera babwalingiriza asobole okundaba abulijjo awulira bbaasu ekyetere ayimba n'amala nga teri yatoma bwe yantuuseeko nanneetondera ndi mwattu nsonyi wannamusanku kkute nambuuza gye nzije emboozi ensunsule ez'ogumugumu ng'ateera nnyubu bwe twayawukanye n'ennyeenya omutwe banneewuunya ekintendeza bwe kityo bekubiregera mukama eyankola endoyo yamanyi byambamba kkuse ate sikulimba nnyumya tonzanyisa buli kye nnyinnyonnyola nkoleko kikkuse era okuva we nnajjira mbasanyuse wadde embereberi empaawo etammuka kale bannange obaagiribwa ekityo tukkiriziganye nziremu obweyamu lituukira ddala lubuuse kummira nga buulirwa enzija mpaawa kwetuka nabayaata abakazi ebanyeenya emitwe gyosanga ne leero yazza twanike nedda mu kigudde mwesekerere kati nnyumya ebibya gyemba siddayo kati bantu bange muntunuulire inawo akasonga kendoosobooleka kaakukwatako buli eyazaalibwa olyoko nkungirizeyo yonna gy'oyita ndindi muka kitalo baabuwe waba nnyuko yaffe ennaku yo nga ntuku emu ngeri endala kankwesiimise ng'oli n'ekika tolina mbojjanyi wakyalina nnyoko odigira ng'omanyi kitaawe enkeera osanga kkuusima kikyolikolanga nnyoka mukwolese tinzono gwe mmanyi sooli peetero naye bw'aba yagenda ddeekajjaga ambezera ku mwe watali yadda manya ndikukika wuli olungamye baawo ali kujja yakugaba tawabya kati amatungu gakubenga amaggule ng'olinda ekijja ekiva ewannyuku watamulina jakala mwamala okabira mufuso sinsenguse ate ogoti kubeera nga musango gwo kubeera kwa nnyuka eyasobya n'atala naye gw'ofunamu obuzibu bwe buti toyala ku kikobanga eyabbibwa kitawo yennyini asobola okwekeka teyeekakasa nnyo nti gwentungweze anti wasooka n'ogabibwa ekyanika ejo amatulu ofuuka towuwe naawe nnyini omwoyo gukwennyika obolowooza gye bava oleetwa wajja n'omanya nnyoko obwali omwesigwa ngakkooli mugisaawe gwe bazannyisa ova eno ddeeri byendaba ne mwana muwala ono yali asuumuse bwe kumunoonyeza omusajja mwesigwa yevuunira amakakkalire baabuwe bwe bayisaayisa amaaso abantu be bwe banzigugirako nga sirina nsobi bwe kunjagaliza omuwala nanziri kasaanira okuba oweekanfumbira kumanyi nnakuulira mu maka maamufu agasebeeri yakizza katende naawe nga bw'oba n'omwana onneeyuna gali nga ge maka omulaga omuntu lwe bannyanjula bye baasala lwe twabiwa nga twekuba mbaga etaliiko kwekunya anja mbayiira munnange nanziri muwala wa damyano nswabwanika nyina wa mukyala wange ono nanziri yali yanobadda nnyo ewa bwanika nekumbaga yalindirirwa nabula nga wadde baalanga nnyoba gye yano ba mukyala wange ne buganda bwe gakyali mabujje era mpa wamanyi ozi yali yakubwa okubifaananyi ngako bamulabira mulaba ensi eno nga tulya mbaga eyanyuma okwanama buli eyagiryako aginyumya agiddira anti omugolo omusajja gwe nayimbira singa abadingidi bonna abaagulwa nakwata munda ku mpaana nanziri nga gyobeera nti ndudde ennyo naye okuyimba nga kuzaale we nkusiimira bannyenyeza mutwe bonna bandaba nga mpayira mugola wange gye yakuntira yafunira ekirwadde ekyatamanya nabanga mulwadde ebitagambika najjanjabibwako nga naye butere yalaba walumba mulumya bunyiikivu ebyekizungu n'asalawo bidduka n'addako mu kiganda bwe yasuubira teyobandiraba ekimulya naawona gye baakamutemera bw'ateekwa okufa bw'ataakume makazaawe yezadde akyali mu bufumbu obuli yabaliga walumbe kwayimya mu mizoomukka omanyi nnagaala wange mu bufumbu bwe yasukkiriza nnyo okubeera n'ekisa bakojja n'omwanjulira ebizibu byo takkaanya yayamba nnyo abaakuli najja ataaba n'ennabaano ekisa atamukkiriza azibira ebibbe n'azaala mukyala wange ono nanziri ewalula omutuuza ato owaakuli kati mulinze kumbuuza bwe muti ekyaddakawo kijja te ekyasoba ayagala ebiyiika yabaasuna ensimvula mpola mulemu okumpubwa bwe ndyo bwe nkola ne munyeenya emitwe ne muntendereza mbanyunyenyennyo sate eddoboozi lyange likerebevu omulema yamanya amagezi gaasala ng'abuuka wavewo omusawo n'atuuka waka nga yeesiba bulungi ajjeerwa ggulwe yaleka zadde abaana matankane ajankalanya abamanyi okuwola yatuukayo mu ttuntu ne baaniriza nga bwe bamunenya okubula bw'atyo n'obwana bwe yaleka nga bulinga obunyi omu yafumbirwa dda nnyo wange ebyo we byaggwa n'ayagaagala bubya n'agamba bba bwazze okwejuna walumbe yeezinze mu ddembe lye n'ayanjula bw'atyera ensonga ze munnanga omwana ono nanziri namuzaala wa lulembo tanwa taata nakutya ekyama ekyo bwe kukiikisa anti nanoonya bwe mbite byanembulwa nakuyansi yentuusizza wano nga ntuuse n'okufa olw'omwana oyo onze omusaayi guuli kanguzaawule omwana wa luleeyo ensonga eyo endeese yatuuyana nga wadunu lila mkazi wejetele Tusa nazara wangiru ya sivula Ukende warula lage umwana Yasokera wangiru meyanjula Nasa nyungiru wanyo kubaza usi Zena sangi wangenze jengkora Nandu sonyi wate nyo 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 Mubira kundono kubale ya zalibwa Jitawe yerule sosi wanika Na mugamba nuru wado musumbwa We wali uva kujitawo muja Baya mbala mtu ala mula kechika Na mwanjula uru njeri uru amara Nanziri na afuneri njerija Kiria na muganga lava yesenu Nazara wanginga yetira yowe Ngani mchala wangina ya chusa Sanga na kumi utera tuti Nanyumiza mjibabu weta Ya gendo kumaranga zentu ya nye Nemutima nefune winyike Mazobu kumanyitwe wabwanika Ndavikandi ate kubuko uja Nakozi seigambo weto notono Ndi mwogezi na yevi njivyambula Ufumbe wali wibiti uliriza Nange kamaro kumiro muka Ufunze vyali wibiti uliriza Nange kamaro kumiro muka Nyabo mchara wange kwe nanziri Siku chaeru wabu vicho kantide Zina wasa watami anubwanika Ndavi kanti akakubuko uja Zina wasa watami anubwanika Kale ndavi kanti akubuko uja Eshira ranyo kanti siso kufa Ate kufira kwa tazate mwana Yunemi ukupie walagira yangu wa Ogendene nyoko sivari konze Then I'm gonna go see what's on the